know what?
Do the done.
Yeah. Let's go. Kili pari la mitumba, njo kazi yumba, hakuna kujivunga. Vunga, vunga. Kili pari la mitumba, njo kazi yumba, hakuna kujivunga. Vunga, vunga. Ndani ya pari la mitumba weji mix bila woga. Hakuna kujivunga njo tu dance kwa pamoja. Pare pare dance kwa pamoja. Hakuna kujivunga njo tu dance kwa pamoja. Awe mtoto wa tandale, dale. Punguza ukambale, kambale. DJ leta ngoma fanya watu wasilale. Macho kodo kodo yani paka mishale. Tembeza Bob Marley, pale, pale. Maniga wachizike waya pige makelele. Ha ha ha, waya pige makelele. Tuna tuna kesho kama popo na msoto. Ukiona nje moshi jua ndani joto. Night on the beat gonga beat zito. Watoto wapo happy easy vocal. Hii party la mitumba na kitu special. Hakuna kujivunga brother be confidential. Confidential. Brother be confidential.
Confidential.
Hii party la mitumba njo kati yumba. Hakuna kujivunga. Vunga. Vunga. Bari la mitumba, njo kati yumba, hakuna kujifunga. Funga, funga,
funga.
Hakuna kujifunga kati yumba, hili bari la mitumba, njo unga. Saka tarumba na wachumba, yumba vitajawa njo panga. Njo panga, yumba vitajawa njo panga. Watu wapo hai wana yumba yumba. Mikono iko juu wana bunga bunga. Wanyama wala nyama, wanyama wala unga. Wengine kwenye glass, wengine kujidunga. Timu na mizuka zote nisha zilipia pia. Njoo jenge future na party life shua shua. Nawambia young man azabi. Nimetua na disturb ground hii. Nawambia young man azabi. Nimetua na disturb ground hii. Kari la mitumba, njoo kati yumba. Hakuna kujifunga. Vunga, vunga. Hili pari la mitumba, njo kazi yumba, hakuna kujifunga. Vunga, vunga,
vunga.
B-boy Azabi, the Doni. Yo Snow, make it happen up and right here now.